Kevido. Ladies and gentlemen, Ambrose, J Max,
London of
you already know. Ambrose exclusive one chance.
KK Wood,
I'm back.
Where are you?
You wait. Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy.
Ndapukuruka.
Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy.
Ndapukuruka.
Moyo wako si wa chuma. Kuanzia leo nakupa jina Faraja. Faraja moyo wangu. Ni wewe. Upendo wako umenifanya mimi niwe something. Upendo wako umenifanya mimi niwe something. The one that I want, and everybody know that. You're so beautiful, mama. Mtoto na mkunja kama pweza, ananipa mambo ya pizza. Yani na mkoleza taka makuna giza, ananipa mambo ya visa. America, Ghana, Nigeria,
ote mambo ya visa.
Tanzania, Zambia, South Africa,
ote mambo ya visa.
Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy.
Ndapukuruka.
Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy.
Ndapukuruka.
Moyo wako si wa chuma. Kuanzia leo nakupa jina Faraja. Faraja moyo wangu. Ni wewe. Upendo wako umenifanya mimi niwe something. Upendo wako umenifanya mimi niwe something.
Chupele besha chandi, inuva diandi. Mtoka lelo shisumi na tuli wandi. Mwana kashimbona mofyo mukashi wandi. Mwana kashifo kupele shina diandi. Pamu ina mwandi, yetinje kumbi. Alikwata fyoze mbona kudia babambi. Abwela kwata nefyo tiaba kwata bambi. Like Brenda, beauty mwana mala yambi. Caution, slay queen, caution. Epo abakale washi kila lotion. Lasu wano pali laugh, numba mono bold. Semu yuko mwali dea imo mwashala no mukoli.
Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy.
Ndapukuruka.
Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy.
Ndapukuruka.
Moyo wako si wa chuma. Kuanzia leo nakupa jina Faraja. Faraja moyo wangu. Ni wewe. Upendo wako umenifanya mimi niwe something. Upendo wako umenifanya mimi niwe something.
Who's this?
No DJ for the bad like you.